Like magic all uzenzile izinto sayibona vusi mise wile wabuyisa ithemba ngeke magic oil usebenzile buka abantu baphumelela
Dr. Gedelezi awendo mando mama
ubusuzwile
na
bebekhelile
na
Dr. Kehlelesi, awubudoda bakapheli, no. Oyisikhuthazo kwabahlwempu, kanti feelings obantwempu, no. Dala uzama ukuhlanganisa, akuhlangani ma. Dala iwabusisa ngibusiso wengaweli phansi. Zandle zimhlophe wayifula kumdali kwabonakala. Manje ikhaya lifudumele bonke bashaya ismile. Oyendo mando mane, oyendo mando mane, ikaweka zaki ngane, ikaweka zaki ngane.
U Dr. Kehlelezi,
oyendo mando mane.
Ambizu U Dr. Kehlelezi,
wendo mando mane wena.
U Dr. Kehlelezi.
Dr. Kehlelezi.